Jamaica. Jungle Logi Swinna. Ba-da-da-bam-ba-ba. Ba-da-da-bam-bam-ba. Ba. Ba-da. Ushoshosho kaba zinzile malamba nofukile kawe vele jiki. Ushoshosho kaba zinzile malamba nofukile kawe vele jiki. Mafika thina yobaleka ushoshosho ayobaleka ushoshosho. Mafika thina yobaleka ushoshosho makwengwale ndawo. Mafika thina yobaleka.
Boka babesunda mina bathwele umhlaba ngesifuba abanye basaba ukuqonda bayazi ngenkalakazi. Nasekasi bayangazi bakhona bamofakazi. Makhololeke ngagaza vele nyiwe right now. Viwe right now suka bosnayo. Fika sesungijela ukuthi yena kudala waqala. Irepa kuyone yamakhehle bafana bamisukane. Ngaze ngimphula amathaba yashisa ukudlula imbawula. Mhlazana ngiqala le rap ngangazi ukuthi ngizwemela. Mina ngisazophasa umhlaba lento ngifile egazini. Mangiqamuka abanye abantu ngathi baphume emushwar. Khona bangayazi indlala bakhule bedla kamnani. Yiyo lento mabecula beculisa okwey'tabane. Lale rap igcwele ingane manje siqala kungidini. Nika ibeat njengamanje ngivele bakhilele ivesi. Lapho ngithola ngifaka isifonyo nami ngivikele i-corona.
Ushoshosho kaba zinzile malamba nofukile kawe vele jikile. Ushoshosho kaba zinzile malamba nofukile kawe vele jikile. Mafika thina ayobaleka ushoshosho ayobaleka ushoshosho. Mafika thina ayobaleka ushoshosho makwengwale ndawo. Mafika thina ayobaleka.
And the wagon don't fuck that. Some style I see red. Just like a cherry can get a telly like a risk. Pelang is why cause rap and English just bono. No no namuti. You doing the most this piece I was doing a bad. Oh do dope when you tell you bad. Grand sharp fair to me and you charge a yellow shikas. Long kill calling a bunch of fake niggas. Claim grand is pizza in the diary. U grand fire cow see and Kenya is a trap. But sweep you mask and the kuzani. Claim who cut his pizza and your poop up a fan of Ugan. Ego my show must perform bachelor move. Yeah, girl, bachelor move. Exe, bachelor move and they're about work, work, work. But fake style some up and
so. Usha show, show, cabazinzil. Malamba no fugile, cow feel it jiggy. Usha show, show, cabazinzil. Malamba no fugile, cow feel it jiggy. Mafika tina yo bale, usha show, show. Ayo bale, usha show, show. Mafika tina yo bale, usha show, show. Makwengwale ndawo. Mafika tina yo bale.